Mukama buli kimu akwasa gwasiimye n'omukulembeza alonda gwalonze abereka bakazaalwa n'ekiragasongo bakitoledde byakinakoona si kipya ebeera talanta ng'onyumya mbozi n'engipanga ekitala nze ndi muntu nga ggwe bye njogera kanti mbijja mu mmwe nyimba bye ndabako si kulimba nkulengeza maaso si muzannyo ekitya yaleere kwata kubbe awakana mbumusi tumalako Kampala 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 temubeere mwavu mu Kampala 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 temusigale mwave eno Kampala 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 temubeere mwavu mu Kampala 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 temusigale mwave eno Kampala ajeti ezisonga zinyiga baavu baneko bazaa bali mu baavu abatembeeyi bonna baavu Kontina basikana pulani enyumba tekubwanga omuzigo ogutali mutinda tafune omusulu kyakuleka motoka enkaddo zikobeera nsawunda bw'omwavu obusemba ab'omukyalo batusinga kwawakana naawe notera ogenda
tusenguke tuveye eno tusenguke ebyekibuga tubyemenye tukiveemu era ffe tudduke tusenguke Ebyekibuga tubyemenye tukiveemera ffe tudduke
Kampala 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 temubeere mwavu mu Kampala 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 temusigale mwave eno Kampala 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 temubeere mwavu mu Kampala 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 temusigale mwave eno Kampala Luno si luyimba saasira balubala ng'oluyimba tebamanyi ekiseera kijja Njogera kompiti weyalanga Ekitala kati ntandise ngendo zangi Ez'okuyimusa talanta yangi Abanjogerera mbasekeredde N'abanangoberera mujje tugende Wamma njagala nzire mu kyalo Kwate olinda ky'okuba mu kyalo Omwavu olina kuba mu kyalo Awakana likukyala nkulayiridde Ngambye njagala nzire mu kyalo Kwate olinda ky'okuba mu kyalo Omwavu olina kuba mu kyalo Awakana likukyala kirangiridde Kampala 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 temubeere mwavu mu Kampala 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 temusigale mwave eno Kampala 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 temubeere mwavu mu Kampala 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 temusigale mwave eno Kampala Obwavu bufuuse ndwadde singa mu Kampala Amatemo galinga amatemo kiraba eno Kampala Kyekireese obwenzi obungi ensangi zino Abakadde balinga bafuboka emizikiti makanisa bimenyebwa Abasamize balinga basamize emirimu okubula Genda mukyalo nalu luno si luyimba saasira balubala ng'oluyimbabamanyi ekiseera kijja gye njogera ku muti bweyalabe ekitala kati ntandise ng'endo zange ez'okuyimusa talanta yange abanjogerera basekeridde n'abanangoberera mujje tugende wamma njagala nzire mu kyalo kwate olinda ky'okuba mu kyalo omwavu olina kuba mu kyalo awakana likukyala nkulayiridde ngambye njagala nzire mu Kampala temubeere mwavu mu Kampala Omwavu olina kuba mu kyalo awakana likukyala nkulayiridde